kiganiro dusuruke cyaburi wa gatandatu guhera saa 12. Mwaramutse neza dususuruke. Shuti banywanye ba radio Ijwi rya Amerika, mwese mwese mwabonye butandukana, nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wishya nihirwe. Orchestre Impala y'i Kigali yacuranze indirimbo ya Bonane yabaye ikirangirire itajya isaza na gato. Siyo ndirimbo yonyine y'Impala ya Bonane, hari nindi bacuranze bayita wa Bonane. Ndayibatuye rero mwese nshuti zacu, muyihangana ariko gatoya, amajwi yayo ashobora kuba atari meza nka ya Bonane mumenyereye. bonane ya orchestre impara y'Kigali mu Rwanda karahanyuze iyi ndira y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cy'umuziki dususuruke nta mukunzi Emmanuel aka DJ Emma ku izina ryawe ry'ubuhanzi ndagusuhuza waramutse neza nkwifurije wowe na madamu wawe n'ikibondo cyanyu umwaka mushya muhire umwaka w'amahoro muzawurye ntuzabarye DJ Emma uri umuhanzi w'umunyarwanda waduhaye indirimbo eshatu uti ndifuza ko mwajya muzicurangira abakunzi b'ijwi rya Amerika iya mbere wayise tabara
murakoze cyane Thomas Kamirindi n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika muri rusange amazina yanjye nitwa Ntamukunzi Emmanuel nkaba mvuka mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi nkaba ntuye mu karere ka Muhanga bita mu cyakabiri ikintu rero kubashimira n'uburyo mwakiriye ibihangano byanjye mu byukuri ibihangano byanjye rero nabagejejeho mukaba mwarabyakiriye neza mu byukuri rero ngaruze kuri iyo ndirimbo yitwa Tabara yari yankoze ku mutima cyane hari aho mvugamo intambara nyinshi indwara z'ibyorezo aho mvuga nti ndorera mu gigandorera na sida ndorera corona ndorera ebola n'izindi nyinshi ni ukuri n'indwara zaje mu isi ariko nka ubushobozi bw'abana b'abantu tukaba tutarazibonera umuti cyangwa urukingo ariho nabwiraga abatuye isi n'abanyarwanda muri rusange ntiburiya ikibazo twiyambaje Imana tukigereza Imana tukayitakambira ndabona ariyo yadufasha kuko urabona abantu twarananiwe tumaze kunanirwa mu byukuri
nta mukunzi Emmanuel rero aka DJ Emma ndagushimiye cyane rwose twumve iyo ndirimbo yawe tabara uti mana tabara
tabara tabara ikiwenye tabara mana tabara tabara ibirenga byawe tabara mana tabara tabara ikiwenye tabara mana tabara tabara ibirenga byawe tabara mana tabara tabara ikiwenye tabara mana tabara
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke nta mukunzi Emmanuel uzwi ku izina rya DJ Emma ku buhanzi utuye imuhanga ari kukomoka imusambira mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Indirimbo ya mbere rero muzo waduhaye yitwa Tabara niyo tumaze kumva. Ya kabiri yo wayise birababaza uti urwo rukundo rwagiye
byane kwibaza rero ni ese abantu kuba ba barakundanye barateretanye bara aganiriye uko bagiye gushinga urugo baramenyanye barateye bamwe bafashe umwanya wo gutekereza kundi kubera iki ngo z'iki gihe zitakimara igihe ndavuganye nawe reka ntange message rero igira iti birababaza yindirimbo birababaza rero nayo na inspiration yavuye ko abantu basezerana ariko ingo nizimare kabiri. Mpamvuze nimeze nkaho ari true story nuko nanjye narezwe n'umubyeyi umwe mama umbyara n'ubaracyariho atubyara turi abana barindwi ariko muri abo bana barindwi ubwo twese twisanze mu rugo iwacu kwa sogokuru kandi nawe ambwira ko yarasezeranye yarasezeranye akora cyangwa murenge byose bakundanye ariko yisanga tubyaye turi abana barindwi iwacu kwa sogokuru. Ibyo nabyo byankoze ku mutima rero ndavuga nti ibyo byose wabikora wese ngenzi uko byambabaje n'undi wabikora amenye yuko ko kubyara umwana ntamurere ngakure birababaza bibaza komande zombi bibabaza umwana bibabaza uwasize na ubwe hari igihe bimubabaza kuko burya kubyara umwana n'umurere nawe birakubabaza cyane. Nkumva rero nk'umuti niba ibintu bibabaza abantu babyirinda. Murakoze cyane Thomas Kamirinda.
Agastiga
Ususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Indirimbo ya gatatu yitwa Inzu wowe nta mukunzi Emmanuel DJ Emma urayivugamo uti ngwino undebe baby.
Indi ndirimbo yo yitwa Inzu. Inzu ho ni indirimbo y'urukundo nayo nziza. Nagaragazaga umukobwa nakundaga mubwira ni ngwino ndebe ngwino bwangu ngwino mu nzu niyuza ahantu nkora nkatuza mutima ukiye mu mararungu mutera nyine imitoma yandi y'abasore mubwira nti ni unjyana ahantu nkakwama ubwo nyine ni indirimbo nziza y'urukundo y'abantu bakundanye nyine ubwiza nyukuri bashyira hamwe nayo ni indirimbo nziza cyane icurangitse neza indirimbo yo kumva abantu bakaruhuka murakoze ku mwanya rero mumpaye Thomas Kamirindi murakoze abateze amatwi ijwi rya Amerika n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika muri rusange kandi mboneyeho no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021.
Chantro on the beat.
Ikiganiro cy'umuziki dususuruke umuhanzi ntamuhanga Emmanuel uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya DJ Emma nongeye kugushimira izi ndirimbo eshatu waduhaye arizo tabara birababaza n'inzu ndizera ko n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika zibanyuze komeza rero utere imbere kandi nongeye kukwifuriza umwaka w'amata n'ubuki w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe wowe n'umutegarugori wawe n'ikibondo cyanyu komera Ndiyo kubuga yogodo furuwa ya tuambichie ubutumwa kuri email ya radio Ijwi ry'Amerika ati na mahoro. Ndiyo kubuga yowe yego na mahoro. Umwaka mushya se nawe wawutangiye neza. Mukwifurijemo ibyiza byose wowe n'abawe. Urakomeza mu butumwa bwawe utindipfuza gusaba indirimbo karahanyuze umulisa ya orkestre Ingeri yo mu Rwanda. Shuti banywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika by'umwihariko wowe nta mukunzi Emmanuel aka DJ Emma ndabashimiye cyane rwose byimazeyo mugire wikendi nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi nawe ndiho kubwayo Godefroid ugira umunsi mwiza ngiyo indirimbo umulisa wifuza ni karahanyuze koko rero.
wanje uri ubuzanda buriye uri bwiza uri ubwandu nuburanga butembe inyoto umurisa ni wowe nshaka uri umutima unyurishe neza uhora utemba umunezero umurisa Kigara macho, nenda mulondore.